Talented in a MC.
Hey yo, Kenny.
Sonny, my baby, Sonny. Sonny, you gonna far away. Sonny, my baby, Sonny. Sonny, me kwenda wapi wewe. Sonny, my baby, Sonny. Sonny, you go far away. Sonny, my baby, Sonny. Sonny, me kwenda wapi wewe. Mama usiku wa manane Sonia wewe. Wenze numi nikita Soni.
Na Sonia
kwa kitani. Asema nikita Soni.
Na Sonia
kwa kitani. Wajena nikita Soni.
Na Sonia kwa kitani.
Dale leo.